Balule zilile lile.
Remember where you come from. Zambian music published on CO.
Chikondi ndindalam. Vama love ndi kulimba. Nowadays ndi makontira kiti. Kontira kiti oh baby. Chikondi ndi makwacha. Vama love ndi kulimba. Nowadays ndi makontira kiti. Kontira kiti oh baby. Chikondi, chikondi. Nowadays ndi makontira kiti, kontira kiti, oh baby. Chikondi, chikondi. Hey, nowadays ndi makontira kiti, kontira kiti, oh baby. Zama siku wano zinga kufokese. Ndabisa mtima ndi wobonga pweteke. Chikondi choera ndi machifuna koma ndi mapeza chakuda. Ndi mafuna nkaza nga ndi konde sese. Chipenge banja ndi kamuvalike mpete. Chikondi chakuti satana anza tundi banja sanga konjese. Hey, koma ai, ai, sizi makara choncho. Hey, kapena ndi kutsowa mwai. Ndingo peza nsato ndi mibobo, yeah. Wachi yamba nali kuti ya kufuna benzi. Wachi wili na ya kuti ya kufuna renji. Wachi tatu anata wati ndifula machenji. Ne mwana wa mwona bale ndivutiki renji, yeah. Chikondi, chikondi. Nowadays ndi makontira kiti, kontira kiti oh baby. Chikondi, chikondi. Nowadays in the Makonti Rakiti, Konti Rakiti, oh baby. Anyamara kunamitsa magero. Magero na okapita mvivero. Kodi di kupita kuti kulibe ali genuine. Loving you baby commitment. Chikonde chato chinga kale different. Ndika kupereke kumakolo. Akati dalise agogo, hey. Nifuna love yako. Sifuna chuma chako. Ndipa sebe pure love. Chikondi chizakala ndi mpamvu, oh. Nifuna love yako. Sifuna chuma chako. Ndipa sebe pure love. Chikondi chizakala ndi mpamvu, oh. Chikondi, chikondi. Nowadays ndi makontira kiti, kontira kiti, oh baby. Chikondi, chikondi. Nowadays ndi makontira kiti, kontira kiti, oh baby.
Remember where you come from, Zambian
Music Published on CO. Kontira kiti, kontira kiti, oh baby. Chikondi ndi makwacha. Vamalavu ndi kulimba. Nowadays ndi makontira kiti, kontira kiti, oh baby. Chenzo mbale. Hey.